we easy.
Piga mawe.
Mwana ka unasira kali.
Remix.
Mindo yule ulo nilisha maharage nkajamba. Nisha jipata na nahela hauni tushi mshamba. Mindo yule ulo nilisha gama kane mkarisha. Nisha jipata na nagari hauni tushi mshamba. Ilikuwa mbaga chakula kozi mnanja. Zile shida ho, mwezangu nara. Ukani tesa manyanya sona kara, yeah. Mindo yulolo nilisha maharage nkajamba. Nisha jipata na nahela hauni tushi mshamba. Mindo yulolo nilisha gama kande nkarisha. Nisha jipata na nagari hauni tushi mshamba.
Hey, kufirisika ndo siwezi. Anaegewa riziki ni mwenyezi. Sijeli fitina za washenzi. Shatebea kwa miguu sasa ni narenji. Saki kwa wapi mbona hauna hela? Kiko wapi unashindia madela?
Mindo yulolo nilisha maharage nkajamba. Nisha jipata na nahela hauni tushi mshamba. Mindo yulolo nilisha gama kande nkarisha. Nisha jipata na nagari hauni tushi mshamba.